Ratatata, it's a bad rule alongside Fabian Donny. How about the man there? Let's go!
Chica di Saye Saye, Pacendisa Siavaninga Virienda. Chica de Kingari Saye, Pacendisa Siavaninga Virihola. Chica di Saye Saye, Pacendisa Siavana, Mama. Chica de Kingari Saye, Pacendisa Siavaninga Virienda. Pacatema, Tuca Cola, Ekironeri Trunji. It was the Trunga, Ivan Alangide, Ivatuna. Ukavi warara, unerupitari, iba puraninga. Isike porotini yao, inje motoka niyai. Kakule umukarini wao, kundi sibie rudoni sendilama. Chika disaye saye, pakendisa siyaba ninga virienda. Chika le kingari saye, pakendisa siyaba ninga virihola. Chika disaye saye, pakendisa siyaba na mama. Chika le kingari saye, pakendisa siyaba ninga virienda.
Kanya ninaona, apa duniani vina ni umamoyoni. Unafanya kazi usiku na michana, ukue vizuri. Wanaangalia au wanasema uiko na mateso. Warafiki wanakuwa wengi ukipata pesa. Kama umekufa rafiki ya kwanza na chukua mke wako. Biashara zao zitaanguka umekishaenda.
Umekishaenda.
Watoto wote wataacha shuleni umekifariki. Shambani zote watazichukua au wajirani. Bolone elo ninakula vyangu,
vyangu.
Dunia haina huruma.
Apadluna elo.
Sase wa kudia kusange apate kaka musekeze sina kudia kwame kawute rio kwa sayi inga shira utakagala kunyenga chuka sikola omubiri ama kusabe chupa ya waini wa hao omubiri ama kusabe chupa jengo kuwa hao siji wita ifaida rita ngurumume uwa
kuri ganda yo isa bigani entertainment.
Chika disaye saye, pakendisa siyaba ninga virienda. Chika le kingari saye, pakendisa siyaba ninga virihola. Chika disaye saye, pakendisa siyaba na mama.